ate byo nga biri bwe bityo eyali ssentebe wa district ye Lwengo George Mutaba avuddeyo n'akalaatira abazadde n'abayizi nga singa bamaze sini yeyokuna balowooze ku kusoma ebyemikono okusinga okulowooza okugenda ofuna zi degree eziyinza obutabayamba. Ono asinzidde mu kitambiro kya misa ku ssomero lya Nakyenyi Secondary School eriri mu disitulikiti y'e Lwengo. Agamu kwaga amasomero agasooka mu disitulikiti eno omukolo ogutegekeddwa okujjukira n'okusiima Andrew Kaliisa eyasooka okubeera omukulu w'essomero lino era n'ategeeza nti kikulu nnyo eky'okulowooza kukola amasomo g'ebyemikono okusinga okulowooza nti buli kimu bagenda kimalira zi university ate zinzo okufundikira nga tezibayambye.
Mwafunye omukisa ne mujja mu secondary school abali wanonga tibanagenda mu senior 4 abanga timunamala senior 4 bwemunamala senior 4 mukomawo. Listen to me very well, mugambe bazadde bamu, most of them are struggling okubaleeta wano. Bwemumala senior 4 temulwana nagenda mu senior 5 na senior 6 kubanga teriyo magezi nnyo. Abali mu senior 5 ne 6, listen, university. These universities are needing money out of your parents. Omuntu aina degree that aina mugaso mu Uganda. Listen to me, I'm talking with authority. It is easier and cheaper okumara P7 nogenda mu technical school zino zibaita skilling centers. Exam 7 is here late. Kubanga bwogenda yo mara ye miezi 3 noyiko kanika simu, noyiko kanika radio, noyiko kola buli kimu okusiba enviiri, nodde wakati ofuna omulimu okusinga omuntu alina diguli ng'asinika naye ebinnyo. Gundi mukubenga.
Ate ye muwala w'omugenzi Kaliisa nga Jessica Kaliisa asiimye abateeseteese enteekateeka eno ey'okusabira n'okujjukira kitaawe n'agamba nti kibadde kya nsonga nnyo okubazzaamu amaanyi n'okusiima ebirungi omugenzi bye yakola.
It's very rare in this world, in Africa, to keep this relationship, to keep reminding each other we are there, we were once there, there was a tree where we all came from, we are who we are. Thank you. You call it maybe, you might not take it that serious, but it's so touching. Mwebale okutujukiza that my parents, our parents, mean a world to you, that will be also to your children, to your great grandchildren. Thank you very much.